ala noga ina lewru mars takrabe hedi be to modon hedade hejuji amen di lende mangal mudu fu mi calmini am sanne bismillah modon hedade oxygen amen nyaloma hande o mi wondi do hande do modu samasiku hono nyallirda
non tigi lcc bismillah mbiyan minisili bas wala m joti kala kidi wattu mbiyan yewtere meden hernade hayebe
won jogona sakrabe le sembe kabo rujiti
benne le mbotur ndu and mbiyan mamanna hala hayebe njawbe dande mayoji men lotade sabbi kubbu chatudo e dun wattu korko gonde mudu tagal mudu ne mamanna hala ko weta lifting kulom bien dum woni mbiyan sifa yew yewtade targal mudum be robe be en jidi sanne do wattuji di en jukta en kabaru men tariki woni page histoire en man hala bokki hertaki to tum nyantun en timnira hono buudon din kabaru yewrote men mbirki sambe cal
leondo wakati korka wakati wulara sanne do jokol be ka ko hewe mu en fu ana yoda imadira yotto dane mayoji di
ko buri hewdo dum tuube nyallata alisisi kar non non ben dum yata fi tiagal telaji yogaji non holtiri ben kanko salisisi ko keddan ko warta ko
buubinde chaldi mudum dum woni ko nabata be do jokol be danyere mayoji di bamako kanye kai be do jokol be korobe holti wiide warde so loto dom ana wawi buutude tampere korka mabbe
par ko lo wi
ngal do yalla so fude terde amen mo en ko wasan min ka tagal ramadan om yottata mo wattu 11h min gari ga en min ko tan wattu 15h ma 16h mi yottu do wattu 13h mi hotan wattu 18h30 nyande fuf min garan do lotade fay goto dulla wulare yakay ga en yimbe le hewbe baba yino jam dam ne na naba yimbe le be baba yino yoga be jati na mursa hen yonki mabbe
zumana kone batti do daniel maande holti wiire wakati fu so wularnde satti wom e yimbe joltobe hem
law do won acha shubara yalo min jaltini tewuji yimbe nayo dido ga enne didi guddi oto bangi diga fukul saba na ribo be ka be ngartan be tidi hore e be darre dum sadu fuf pato be goddo le mayo ngo ka be chalato
hono no on do holitiri wiide jonni ko heewi yimbe gombe damal mayoji di ka fu anayi di kanan ko be watta hen koyde mudu em yalla inu heba ngutude andan be diina alslama ko ananarda sokabe jokolbe korobe beeda dewal alla dum na fa sanne urde lota yaade ele mayoji di sakrabe hidi be on baawi huude dido kabaruji fuudo hello amen facebook na do konto x mi jaran yoroso sama seko timore yontere bettinde won monsieur m janginaabe bangal hakkije rawbe do challal fayato bingu
non tigal sisi men lanni dum won ONG Efrata men fanda mudu woni yela be do janginobe na bedro famu e do men nyawuji lende kay dun ben bambol reedugul yelaka yelan bedro famu ali haydara kido amen to yoroso won ke ben kedda na korato lengal do kawrtal e mbara noga yo janginobe biologie economie familiale e kany education civique et morale emmanuel jara woni horojo bureau efrata moyoroso mimi hala fandaji kawrtal gal
les droits de santé sexuelle
mi ngonde haltande be hodo woni hakke sukabe rewobe worbe bangal chellal ele lende kany biingu yalla be keba famude hodo woni dido hakkeji fa dum heba famede de chuudi le college di fu
dans l'espace scolaire
harbe be hulti be droits de femme ko heewi e be landinani dun jangindi joga e ko pammi ko e wottu jandeji le class
amu presentant
mi andinama ko woni debbo mi andinama ko woni gorko ko woni debbo e gorko hala mudum memataake fi ana tiidi sanne darade yaso sukabe jangina dum en hodo woni gorko hodo woni debbo ngaso be anda ko dum woni dum in way latal sababu yottinde be nyawuji kewdi kebe teedi ele lende ana mojji sanne surbaybe rewbe ken e worbe anda ko dum woni
les jeunes garçons
Ali Haider haba dum si jotta boni gila yorusu
sama se kono fu wate la sukabe rewbe ana heddo jande
dum no sisli karutal jande aljumare jitti mars to kayto no mbiyan bangal surbaabe tembre didon jande IFM den dum do yo bangal yambere 8 mars karutal robe landini kabar mudu woni be yol lalirbe leader en to kayto kedo am to kayto Mamadou Samba Diallo on ko be ne keddan ko warata ko e Wisliman Disa kebdo o mijo fanangal do karutal yu faminde robe jangino be do hono kinoto jandeji mabbe
on a initi me fi o dabri me wadi ne jande yalla ana faabo be natto musule nyalade worande be watta hakkile e golleede be watta pati heewtnabe titalaji ne huntinugo golle mabbe yarra yeso
scolaire
surbaabe ngarbe ngal do kortal ngal hulti wiide nawtorto sanne o do fam o yalla jande mabbe ne yarra yeso
pour éviter
fandane jande mudu huntinde hore sabbi debbo ana hana waccira hakkile e fenyire telephone watti fu watta hakkile du e dogre ciaga do worbe ben biddo debbo so ana meeli jande sona watti futtino ana wiita binni mudum
yila mabbe dun yo on dedo kawrute ebbine yalla ngurda mabbe na feewa Mahamadou Samba Diallo hebandi dun jottamani gila kay
dunawta yawtira amen minimag sama se ko do fu woni lifting colombien
ah lifting colombien mi la wiide den sifa ko kambe rewbe no torto yalla be bedoro ngari ju buytude elle nuku jogaji terde mabbe nabde dundu indima nuku ji goddi yalla be bedoro famu kam kuma fi keta wadi madraji kedanna ko warata ko lifting colombien yusifa jewta gol terde mudun kebdo darja sande bamako do bangal surbabe be beten aswerande min jidi rewbe yogabe li salon goto e bi mabbe oro sifa o na huncha alhali terde debbo be beedi wiide dun yo alhali dogi do nafasane mo kuteji fuf wala e mudun
andu ko deesi ga
mimin e yago watta de zipngaaji en nannal mudun sab neddo so tagande mudun modja so watta kadla tan lebata mi kadla tan fu yo oro buuji mawdi tan yone weli kan sanne sa sa wattidi an hokka neddo ngari mimin borno di kaddeji ko heewino ngagnol ma hande mi acci dum
tawene dotron be daliki bangal nawturgol oro sifa latodo sababu utidinde nokkuji yogaaji tergal bingil adama kedanna ali tembeli o dogotoro to sesref bankas
wi le mari
yone kulleji ku wayi weltude tergal tomonte soni jum ana tekki sanne fayfaru yoga anton ana wahen bani adama nyabbilaaji hono misali nawala berre tension jabbete nanal mudu
nawtrade oro sifa yottangul terde mudun bamako do yo unyaaji tati sifa yalla joddorgol ma lato saguma dun yata fi tiagal cili kewdi
sama sey ku nyalama hande o mi kalam hala suka jokolle goto ngado o desengaji
noti gal sise mo wi alu dambire lollido zofra denno ko ben dende ko min gobo boko o woni mudu wi kanko zofra denno golle makko o nemo andino gila boyi fadma ko hinare dum jati dum fadma ko wadde dum golle makko hakika wakat junno kebal ana e golle ka holti wi dum yata fi tiagal telaji yogaji hani dum usman nyali burdi kedda na ko rata wattu hitare 2007 tiagal cili kewdi ndartugol def alu dambile lollido zofra waliti latade ngado disengaji do kokul hunande o jogino andal mudu
desenana
nasugon yo andal ko Allah hokkata tomonde min sun ad fami yi ha ko lekki midi wa nasda dum na murim dungu sabi hanne sun natimi naso mawdo mi wadi defu kile hewde mi lonki passe mi antimi wawa hebde wune e jande mi yalti golal afu nati hanne nasugon tan no natin golal goto ko welika handen
ina ako nana shengle
do do golle o wurnata zufra hande mo darni dum sadaji makko fuf ka hono golleji kewdi o mimi hala tilala jowaji
nyamu sofrola
golal nga fabi gan sanne mi wami wadi suude e mudun mide wayi bamde handen musakaaji galle dan fu wadi gon ngal gollan ana weli gan fa wala sedan soni kilian wari hokkima gollal mudun so wida yawi cogo hokki an goddo kasin ga attan o neddo wawa nasde huuna fa moja burno am wadirta no nyol man handen kulle fugu nasmi ana weli jamaren joga be du nangirta ngal gollal amen sobe
bo dala maliira la yo
tagal buudi jama o dogata denno alu dambele na andi hono hinnaade dum
le hello amin tarik nyalam hande o mi jaram to minya
don tigal sise mbiyan yattu tamito yude mbiyan kanko mbiyete do abdoulaye alain denou ko mendo kabaru finatawa e le secteur to minya denno o memi hala ben bokki hertaki to minyan ton ko dum bile ki do be ki yalan be do famu kanko kedo mo isa kulwali yide mako kedo na korato ko
c'est baba be di baba sacré
ki do leki bokki wana femer sabin den bako be wala fufu ngadali yalla na do fakki kala watu so be mi anya tacude lekiki jangumu dum be taw ikhedi fa hande ngaddi fay machine ngaji yalla do fudeki kala horni be do fude lekiki njoppi aduna don e don fa do gonden do soni ne do bami anya wadde bronda e lekiki ayanku ni hen nyaaki kewde ani mabbe ka be nyotta ko fay goto sona bambe anya bondo fewde e lekiki denno kido bokki lekki ndeno yimbe tay ko wiide kala hitande de bibbe ledde mun heewi tabarnu dum no ndewata ko
seki sa va pardi
una ota en bilki sambe chaldi
Alisi sey mbiyan na kawrutal jottobal ko wiyete Marakana bangal hewtagol jamm mbenna na wundi wadere be fuddi gila aljumare jabbina de
noga jaat sama sey ko equipe may sappo e jeegom urube le deede bamako woni kawrube e deedo piide jukkitito do fa nyande juldi
be beedi wiide dum negge woni kebdo burando totete dida bol ba hokete mbalu den no mbiyan na dum do furna wuli wadere to nokku fe bakka bamako
carte finale coupe du mali kan dum waran fuddude noga jitti lewru mars garoum
den no mbiyan na kawrute tatti ngandi woni sarta di den no juldi ba memondirane IS buuni to terrain Real watu 15h30 on yergoto dun ben afé memondirane IS face tiagal mudu Israel memondirane e derby Bakarja tawtal sad malien e AS Kourfina sartaka wakati no alcc
sama sey ko do mi kaddete kabaruji amen di kigide hande du mi joti sanne kala kedi do no ben le lendi mangal mudu fu fatima joha fe no kuda e seda journal ngaji amen wala jukitaade